Mr. Balingua.
Chipa.
Ha. Os Python beat. Boss lady. B-O-S-S lady.
Lady.
Cheki vile dame ame steady. Na inakame ona mengi. Not complaining but pia sipendi. Ni mrefu kidogo, hajiko sawa. Anajitambua vile ndemu wa power. Sura iko stainless, shingo necklace. Moyo painless, kila kitu shua. Nilijiahidi sita fall in love. But saini kondani kachungu kwa mchawi. Lonely nights, say no more. Nalala nikani meshikisha Malawi. Fiti sana, siwezi regret. Hiyo siandando, act kaduvet. Uyu waniachi tuneza debate. Tuli agree juzi tunalea kapet.
Bosi, bosi re. Anapenda shash matire. Kwanza ukimpata kwenye dance floor. Anguka na yu chini twende non-stop. Bosi, bosi re.
Bosi re.
Anapenda shash matire. Kwanza ukimpata kwenye dance floor. Anguka na yu chini twende non-stop.
Connect fiti chiki wivu koko kzenda. Somebody is falling totally. This a telenovela, feels like tokodi. Nobody ashenfikisha I level. Anasemanga nkimwacha tengia level 5. Kwe kwa maji, I neutralize mapenzi. Na vile spending game uongeza nga tempo maji. Siku wachi, kauna nielewa. Ambia mabeshteza kwa very soon unaolewa. Pete, ndoz naendewa. Justaki za Kenya na siwe unanielewa. Class, vitu zimenda shule. Vas ndo ina kuimbia bure. Night nurse, baby girl, si uniue. Gun, ama kamba ni nunue.
Ase, bosi, bosi re. Anapenda shash matire. Kwanza ukimpata kwenye dance floor. Anguka na yu chini twende non-stop. Bosi, bosi re.
Bosi re.
Anapenda shash matire.
Mama,
kwanza ukimpata kwenye dance floor. Anguka na yu chini twende non-stop.